X-Wise. Ubano tunzi ndambeshe manje hayibo. Waza dlalisa kwa Taifa simthinde manje. Ayi, one up as patate hustle.
Hey, bangbuza 21 yemibuzo. Bangazon kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikule. Okangene intwana yami shona kubo. Balaba bazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane funuthando lumali
21 question nina nemibuzo bano bayibheki lepifu ngibone ibutho benithing newo kanti nzelilo utho imali landaba jela sfezebo. Basanda masclava, basandi masbamba, bathwala masbaba, basnikeza induku mashayana. Siyakhela siyapapa, nesinikeza uthando masbanda. Niyabona siyakhanka, sasifala indlala emakhasana. Kuvuma balose msana, kuvume nedlozi msana. Lengomi yengozi msana, shehla mfana ungayisusi msana. Ningibona nginyoni msana, swengale ndizwe kokhozi kumfana. Lengabi yengozi msana, sengikanikaka ngoshuni.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazona kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuye. Obangene intwana yami shona kubo. Balaba bazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane funuthando lumali
Afrika ngemanani wenyaka zumdzila nami ni namhlanje nginamali bangimela sibale banamali my hitting in amani inkabine koti inyamani manbosani namani awukho nangona ninamali. Karepa nga tula baipi, kajula nga rapa nganti. Batrepa batepa baiti, kantaka ngoshuni nganki. Hintabi maikonya naifi, hinduweza kanda naifi. Hushuni wenka busu indi, sautaba wafunyo naizi. Bangbiza nge spukbu, melangi zameli bukbu. Yezamile tuktu, kenga bantande we zumbu. Sakena babelo moni, kabine hasa wafugito. Sakala bakalu moni, kichimi vene bakalu gloi. Basandi bonke bathasiyona imali soyilima sonke ndima sizinga. We can't give up now soyiphusha ngengani jalo yanzima jalo yasinda.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazona kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikule. Obangene intwana yami shona kubo. Balaba bazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane funuthando lumali
abazazi bafunane.